via 26 entertainment. Who are Cali running the business? But the man, please run the best line. Bus. Luno luyimba nze ndukubye kusomesa saagala olowooze nkusiga mu bukyayi okwerabira ebyakutukako kiba kikyamu olw'ensonga lye ndeese wuliriza eyali ayagadde okukola obulabe omwerabira otwala kubanga omusonyi ye sikugaana kuseka naye bwobanga oyagala nze kulaga kitangaala lengera oli wakusobya kituufu omusonyi we naye tebakulimba nti byerabire beera ng'enkoko bw'ebinka obwana bwayo ng'ekimanyi kamunye nkyajja kutabulyewo ekaaba bambirekolima bwekoowa oluusi n'ensonyiwa naye tekikitangira kujjukira gy'obwana erina obubiika ekitegeeza nti olina okwegendereza ennyo otayiga mu nsobi mwatu olikigwako senagambye sikusiga mu bukyayi kuba ndi wano nyanjala nsonga zange wekanye bye nkugambye byonna olondeka ekituufu kyeki sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira onanaonao sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira babya abazunga leera kumpe nkya n'omusonyiwa naye jjukira nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde olumutaana ataayaaya n'addamu okumpa nga yeerabidde tibe yabba bamulindiridde bamufuula embuyaga ezikunta osonyiwa teweerabira kubanga kikulu nnyo 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 oweerabira isitolewo yenna awobanga tomanyi nagy'ova ate bw'obanga tomanyi nagy'ova oberanga tomanyi nagyodda nagambye sikusiga mu bukyayi ze ndi wano nyanjala nsonga zange kye ŋŋamba nti okuyimba talanta leka nkulage nti siri makanika ona sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira onanaonao sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira osonyiwa n'oteerabira teguba musango abantu bangi balina nnyo enzikiza ku mwoyo bwakusobya n'omusonyiwa n'ayagala dde mulage nti wamusonyiwa naye teweerabira bwasalawo azimba omutima muleke guzimbe onyumirwa omuziki nyeenya kugaliba ennyole nze nagambye sikusiga mu bukyayi kuba ndi wano nyanjala nsonga zange kye ŋŋamba nti okuyimba talanta leka nkulage nti siri makanika ona sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira onanaonao sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde sonyiwa naye teweerabira onanaonao sonyiwa naye teweerabira nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde.